It's a man blam do it before. It's gone. R.I.P.
Cause on it
beat. R.I.P. Mr. Nice Guy. Utupoa bye bye. Tabasamu la guy bye. Sicheki na kimani na wazika high. Nimekuwa na mojo divine. Nimsela mwenye kauli ka divine. Ila kwetu ni shai. Gavana watakuchoma wakikusa pie. Kwa sasa nimewaki nai. No more Mr. Nice Guy. Hata wewa misada la bye. Wakiswiti watakukona kufai. Ofa zote mezika matanga. Uruma smejinyonga kwa kamba. Mazoea nimekata na panga. Dezo na vokabo tadhani mipaka. Waniuliza sibuiki mujini. Kwa nina ya sikiki mapini. Nitafute kakiki na mimi. Kaklipo kapipi nkimfuwa kimini. Hapana mtanisa memi. Ntachinti ya tukompe pila ya share. Mano shinde ujaki kire. Sura zake sio nice isi na wame. Mitani dampo la kara. Utachokozwa tuna mabala kacha. Ukishi kwa mani fura. Utawashanga nyongo zitakapo waja. Domana buda nimefungua nyula. Kurasa ya kirasta na funga. Say hi to Mr. Boy. No more Mr. Nice Guy. Kafa meunga.
If you see me with a smile, tell him it's just for a while. In this life I don't trust mankind. Simple things them change like crocodile. Them heart not clean, them bad mind. They will grudge you for your kind. Because we have the room for nice guy. When the rasta man keep riding high. Earth, sun and Baba will give them a surprise. Oh, what kind of liberty will deceive the eyes, hey.
No more Mr. Nice Guy. Slow mo Mr. Bye Bye. Natenda we makatunaenda zako. Unapigwa kisu cha mgongo kwako. Shoka inakata mbao. Kicheki mpini unagundua kwamba ndo mwanao. Adui atokaji mbali. Ni kukesha na kusali kwa hali na mali. Wana kuchukia silimia mia. Ulishawahi sana kuwasaidia. Kinachumiza zaidi walikuwa ni wanako. Na ulisha wachukuli yote kama ndugu zako. Walitegemea utateseka sana. Kinacho wahudu wanaono natusua sana. No more Mr. Nice Guy. Ukikasirika pasuka usinisa bye.
Na kwaga the product ya hii mazingira. Ndo imenifanya niwe antisocial. Tangu matodla mitani atukua na marole models. Labda mafioso. Sako ni smaller family. You're welcome to fanye biashara. Hapana emotion. Jobu letaga hasara ni small talk. Mwisho tutaja pimana mikojo. Grass are greener on the other side. Chapa uone manyoka. Plus lazima wafe to survive. We gotta have the dogs out. Can't be tena Mr. Nice Guy. Majama wamekua informants. Kitu naweza ukopa kwa haya maisha ni kuwa muoga.
If you see me with a smile, tell him it's just for a while. In this life I don't trust mankind. Simple things them change like crocodile. Them heart not clean, them bad mind. They will grudge you for your kind. Because we have the room for nice guy. When the rasta man keep riding high. Earth, sun and Baba will give them a surprise. Oh, what kind of liberty will deceive the eyes, hey.